abafana nabo baenzi zindoka za izindombi zamanje zishelwa ngemali abafana nabo baenzi zindoka za singahlala kanjani Singahlala kanjani singayilahleli Singahlala kanjani singayilahleli Singahlala kanjani no singayilahleli Singahlala kanjani Singahlala kanjani
Mali, I'm set to open up.